avec Eminem.
Zemalas.com.
I love it.
Yeah, yeah, yeah. Miade, miade. Ode ni numa sintake. Wapanga poezi, zoma ndi player. Wapanga poezi, zoma ndi zunza. Ine ndinga kukonda mpaka kwanu wangazi wai. Ndinga kufila mpaka nzanga kudana na. Koma lelo ukukwela ndisewelo. Ukufuna chikondi chiambile. Koma lelo ukukwela ndizi drama. Ukufuna undi yele zanga drama. Koma ngati ndilelo. Aerelo, inulelo, I forget. Chifu kwande mwachedwa, mwachedwa, inu mwachedwa, I forget. Chifu kwande mwachedwa, mwachedwa, inu mwachedwa, I forget. Yeah.
Unanditaya ndi umpawi wanga, kundisia ndeka ndeka ndi kukanda. So now, wayamba kubwela, kodi ukufuna kudibela. Meso nanditaya kumati ndine kape, lelo kubwela.
Osingiri mahape.
Nde, sindufuna kope yako, mwelela komo naliko. Ulibe malo muntima mwanga, unalakwa poswa ntima wanga. Ezi, sindu chetaso, ndati sindu pambaso.
Ilelo, aerelo, inu. Mwachedwa, inu mwachedwa, I forget. Chifu kwande mwachedwa, mwachedwa, inu mwachedwa, I forget. Yeah.
Mwadita isanga, sindi kufuna.
Devotion Studio.
Zemalas.com is the answer.